Circle baby.
Kwako bendera, niko nusu mlingoti kwako bendera. Nusu mlingoti.
Na 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 kupenda, 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 na na na
na madola kani metoka kwa Mandela, takupata ngolishe bora. Aibo, nitakupa manoti. Aibo, halafu tunaposti. Aibo, nifanye bila sexy. Aibo, nifungulie koki. Aibo, nitakupa manoti. Aibo, halafu tunaposti. Aibo, tufanye bila sexy. Aibo, nifungulie koki. Niko nusu mlingoti.
No, 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 no.